ngiphinde ngingeleleke bazalwane siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi nibe khona. So eziqhutshekwa kushunyayelwa njengoba kuqala umnyaka sithinte izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Eziqhubeka unyaka namhlanje kunetopic engifuna siyithinte ukuthi eziqhubeka unyaka asibe sober and vigilant. Ngoba usathane ukhona naye is hunting our souls. Uyasifuna usathane and lonke ithuba litholayo wenza sure ukuthi uyalisebenzisa. Ngakho ke izwi likaNkulunkulu ngifuna silibheke namhlanje ukuthi uma likhuluma ngokuba sober and vigilant lisinika maphi amathuluzi. Lithi asibe sober and vigilant kuziphi izinto, to what extent. Ngoba uma singabi sober and vigilant usathane umile, and usathane njengoba emile nje yena vele uyazi i-judgment usayithola, uyazi ukuthi isikhathi sakhe singani. Umsebenzi awenzayo umsebenzi wokukholektha inqwaba yabantu ngenxa yokuthi yena useya-understanda ukuthi isiphetho sakhe sifike. La esenza khona iphutha singabazalwane uphile esingazi ukuthi asiqonde ukuthi imiphefumulo yethu izophelelapha. Nokwenza izinto singabi sober and vigilant ukuthi isitha sihlezi sibhekile. Uma ubheka indlela usathane asedefeated ngayo emhlabeni yonke jikelele, uma ubuka amamuvi ubona leya ndoda enempondo ibuve nempololo, ubona nomuntu omubi osabekayo obonayo ukuthi nama ngasiqhamuke le ndoda noma inini nami ngingabaleka. Iyona narrative izwe eseliyifakileleyo ukuthi usathane ubukeka kanje. Kodwa uma ufunda izwi likaNkulunkulu uyaqonda ukuthi usathane kuthiwa uyakwazi ukuyiguqula indlela yokuphanda. Uyakwazi ukuyiveza e-harmless. Uyakwazi ukuyiveza eza kwi-benefit yakho. Uyakwazi ukuzenza as umuntu ongadingeli lutho in return. Uzosiza wena ey'dingweni zakho ukuze wena ube right. Uma ungekho sober, ungekho vigilant, ngeke umbone. And uzokudestroya aqede ngawe ngesono ngezinto zasemhlabeni ey'ningi ezahlukahlukene. Ku-2026-ke ngifuna sibe sober and vigilant, sazi ukuthi usathane ukhona and uyasebenza over time. Asibuke incwadi ya 1 Peter chapter 5 kwakhona. Sizofunda from verse 1 uya ku-9. Ofundeka kanje. Ngakho ke ngiyawagqugquzela amalunga aphakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, lofakazi kwezinhlupheko zikaKristu, lomhlanganyeli enkazimulweni ezakwambulwa, ngithi yekusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, ningawuphathi ngokungathi niphoqiwe kodwa ngokuthanda njengalokhu uNkulunkulu enza. Ungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa kube nenhliziyo eshisekelayo. Makungabi njengabazenza amakhosi phezu kwalabo enibaphathisiwe ukubanakekela, kodwa nibe yizibonelo emhlanjeni. Kuyakuthi lapho umeli usomkhulu esebonakaliswa nizuze umqhele wenkazimulo engabuniyo. Kanjalo nani zinsizwa, thobelani amalungu, kodwa lonke yimbathani ukuthobeka, nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelene nabazilayo, kodwa abathobekileyo ubapha umusa. Ngalokho zithobeli phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Zithibeni, nilinde. Isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Sifuna esinamdwengula. Milanani naye niqinile eqolweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zinabekela nabazalwane benu abasemhlabeni. Amen. Uma uPeter ebhala le ncwadi ebhalela abazalwane, Chapter 4, the Kuluma, the Pega Bazarin, Abbeginas. Bazarin, they are persecuted, they are scattered all over, man. My figure that with 5, my mommy, chapter 5, Kubega, Ulego, Agatha Kuluma, mine. But what is interesting, would see Uma Figure with chapter 5, Peter, Ululega, Abazaga, Ululega, Ama Elder, Evan. Kanye nebandla lonke and ulokho asuke balukela ngakho ebaqwashisa ngakho in between noma mayisele ovala uveza indaba yesitha nosathane ukuthi usebenza kanjani uyamveza usathane mase bakunika ne solution yokuthi bangenza kanjani ukulwa nalomuntu bangenza kanjani ukulwa nalesisitha esesivele sithitha inqwaba yabazalwane all over through abantu ababephethe bomthetho ababebaphesecuta ngenxa yevangeli ngokusathane vele indlela asebenza ngayo u-influencer laba abaphezulu abashaya ukuthi abashaya umthetho labo benezansi vele bazo-adopt umthetho bese futhi bayawu-enforce kodwa laba abangabhiliveli kubona umthetho bazophesecute injani i-system namanje i-system esiphila kuyona injani abaphezulu bashaya umthetho abangezansi bayathoba ongafuni ukulalela kuthethwa ngaye example nabazalwane njengoba sebe-scattered kanje kwasekushiwo ukuthi lento yabazalwane lento kajesu ayivali lento yokuthi ujesu uyinkosi uyasindisa ayikho bangalalela abazalwane kwathiwa ababulawa bashiswe baqala abazalwane ba-scattered uprinter ubhala usuka nje kulowo mqondo ukuthi vele sebehlakazekile abazalwane vele bayaphesecute abazalwane ngenxa yevangeli likankulunkulu so uma engenisa uPeter ebhale eqhubeka u-address ama-elder firstly lapha kuverse 1 and 2 and uma usimfunda uverse 1 and 2 siyabona ukuthi one of izinto uPeter ayibalulayo noma afuna ukuzenza zibe clear kubalusi bebandla noma kuma-elder ukuthi number 1 ibandla libelonge kubona ukhiye ngabe siyalusana umhlambi kabani kaNkulunkulu number 1 umhlambi awubelongi kubona uyisho ngamabomi le nto ngoba as we go along uzobona ukuthi usathane vele uoperator ngaleyo ndlela ebandleni uma esefuna uku-infiltrate ufuna laba abasuke bephethe ibandla bacabanga ukuthi ibandla li-subjected kubona ibona bawonkulunkulu ibona abashaya umthetho la ingakho ma engenisa lapho kuvesi wathi yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu lo mhlambi awubelongi kubona lo mhlambi ubelonga kuNkulunkulu one of ezinye zezinto ayibalayo uPeter ukuthi abaseve noma bahole ibandla ngenhliziyo yevumayo akusibona ukuthi kumele baphoxe ukuthi bayenze le nto uthe ngabe kubo ungazi ukuthi manje kunezindezelo kunempoqo ekhona kulokhu engishoyo manje uPeter mayibhala vele unalo mqondo ukuthi vele usathane can influence and he does influence abantu abahola amabandla that's why kunenqwaba yamabandla akho namanje angashumayela ujesu anesimo sona sokungazi ukuthi ujesu ukhona kodwa ma ususondela uyabona ukuthi obandla lami lapha abantu bami laba ngizoseva ngendlela engifuna ngayo sephumile uNkulunkulu usengenile kusathane ngoba bekho vigilant abekho sobe entweni kaNkulunkulu yingakho ethi uPeter mayibhala engenisa ebhalela labazalwane noma amalungu uthi nangiyilunga kanye nami akayikhiphi uPeter kule nto uthi le nto engimbhalela yona kwamina nami ngi-subjected kuyona lezi nhlupheko nami engibhekana nazo nazi zabapostoli namezi uPeter ngiyabhekana nazo kodwa noma nihole umhlambi kaNkulunkulu holani umhlambi kaNkulunkulu ngoba ukaNkulunkulu umhlambi akusiholoyi number 2 uholeni ngoba vele inhliziyo yenu iyavuma ungaphoqwa ngale nto noma bangaphoqwa ngoba usethane unawo kuyenza ukuthi engathi ngiyaphoqwa manje umhlambi kaNkulunkulu onjani lo ubukwe nje ukhathele ayikho indaba yakho the moment u-entertainer lezo zinto that's where you start not being sober as an elder kumele ube nenhliziyo evumayo uma inhliziyo ivuma noma ngingafika ziphi izimo inhliziyo vele iyavuma uNkulunkulu uyifakile lonto. Therefore, inhliziyo yakho uma ivuma, izwi likaNkulunkulu libaklie, uba sober and vigilant. Ufaka lo mqondo kulaba holi bemandla. Uthi before ngize kulaba basha lebandla lonke, ngiqale ngale inholi ibandla. Ngoba iinterest kaSathane isebandleni ayikho ngaphandle. Labo bangaphandle vele sebe-subjected kuyena, benze eyakho intando, uyababuza. Kodwa manje akakwazi uku-infiltrate ebandleni. Kumele abe nama-agents akhe azoba abantu abangekho sober, abantu abangekho vigilant, abangalihlahli kahle izwi likaNkulunkulu, abanganakekeli umhlambi, abanama-interest abo ngasona ama-interest kaNkulunkulu. Abasekho sober labo bantu abahola lelo bantu. Lingene lomangene uSathane iqalile ibona lesontweni sekukhulunywa ezinye izinto ey'ngaphathelene nezwi likaNkulunkulu. Ma ulandela abasebonabo uyabona wagcina nenkonje ukukhulunywa ngesono kungena ibandla. Wagcina nini ukhuzwa abazalwane noma bagqugquzela ukuthi abaphile ukungcwele. UPeter uthi kulabazalwane noma behlakazekile belapho behola amabandla la bekhona, still abakhumbula ukuthi umhlambi kaNkulunkulu. Angasho ngoba namadoda niyahlaselwa lesenibalekile noNkulunkulu wenu selishiyile, velani nilenze kubeyelele ibandla nilikabishe ngendlela elifuna ngayo. USathane usuke sengenile lapho. Akusa-operate uNkulunkulu kodwa seku-operate uSathane ngoba labazalwane noma labaholi abasekho sober and vigilant. One of izinto futhi ayibalayo uPeter abakhumbuza zona ey'balulekile ezi-reoccurrence throughout the years since izwi likaNkulunkulu laba khona ukuthi abaholi bayawa ngenxa yemali. Ngenxa yokuhola umhlambi kube khona iminikelo ebakhona, then bayabona ukuthi ikhona into esingazenzela yona, singazuza kule nto le. Singazenzela imali la. Ingakho ethi akungakho kube ukuthi nina ni-involve kuma-dishonest games. Ninayicebise umhlambi kaNkulunkulu lo, niqashiwe nina, niyisebenzi nina. Banga-abuse izinto noma babe abantu who are dishonest abafuna ukuzuza ngokwemali nangokwengcebo, bayicebise bona bakhohlwe umhlambi kaNkulunkulu. Uma sebenza njalo, uSathane ukhumbula ukuthi nakuJesu after esefastile 40 days and 40 nights, uyamthatha umisa kwi-wilderness. Yini engiyamkhombisa yona? Uthi kuba bonke nobukhosi nale ngcebo inikwe nini. Isimpulo into ekumele nje uguqe into engatheni. Ngizokunika yonke le nto le. I-strategy sakho uSathane usebenza kanjani? That's why uPeter athi kubona ningajahi imali ne-dishonest gain. Once wayiqala loo nto akusekho ukuphuma. Awusekho sober, awusekho vigilant, awusawuholi umhlambi kaNkulunkulu. Usunama-interest akho angahlangene nezwi likaNkulunkulu. Ingakho ethi uPeter kuverse 1 and 2. Yelusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu. Ningawuphathi engathi uthi ngiphoqiwe kodwa ngokuthanda. Njengalokhu uNkulunkulu enza, uNkulunkulu wenza njalo. Uhola ibandla lakhe ngokuthanda kusuka kuyena enhliziyweni. Ingakho uJesu singamcelanga walethwa uNkulunkulu wasifela siyizoni ngoba lento uNkulunkulu. Lo mqondo uPeter ufake kulabazalwane noma belahliwe bengalahliwe bebalekile ukuthi noNkulunkulu wenza njalo. Enza njengalokhu uNkulunkulu enze emhlabeni wakhe. Ungenzi into emzini womuntu ongeke uyenze kwakho. Ungabi dishonest ebandleni likaNkulunkulu kodwa kwakho awufune nemali eyodwa izilahleke. Ubala wonke amasenti uyawazi. Ongawubuyisa ushintshi uyamfonela. Senti ngaplayo uPeter mebakhumbuza ngalezi zinto. Kodwa uPeter into ayenzayo noma inhloso yakhe futhi enkulu ukuthi number one ama-elder wabe sober and vigilant kulezi zinto. Why uPeter bakhuza ngalezi zinto? He's actually saying the opposite what uSathane does. USathane akanalutho, akana-interest whatsoever kukhona umhlambi kaNkulunkulu uthi uyezulwini. I-interest kaSathane ukulumola ibandla ekufeni. futhi namanye uSathane mafikele ngazi ukuthi ukhona uJesu nomengene. As long as nina ningakhuli ningamazi uKristu okwangempela akananinkinga. Into ayifunayo ukuthi nonke nesihogweni. Yingakho uPeter ethi ibandla libelonga kubani? uNkulunkulu. Malibelonga uNkulunkulu ubanika indication ukuthi mhla uSathane efike enyenya kuwena. Ethi leli bandla usuliphathe for too long man. Awuzuzi lutho ngaleli bandla. Uyazi ukuthi mayisho lawo magama lethe dishonest game izongena eqondweni. You are no longer sober vigilant. You are no longer pursuing izwi likaNkulunkulu nenqubo uNkulunkulu ayebekile ukuthi abantu ababaholi okwabo is to shepherd the flock. Umuntu omholi uyena obonayo ukuthi idlelo li-right noma li-right yini. Idlelo singalifundisa singalifanisana for example ama-teachings anikwa ebandleni. Ku-right yini ukuthi siyodla lapha? Ku-right yini ukungadli lapha? Kuyenzeka futhi ukuthi noma umuntu elusa iphume imvu isifuna ukuyodla kwendawo engamele iyodla kuyona. Umsebenzi womholi ne-shepherd uyibuyisa. That's why kula kuphathwa indlu ngoba kumele okay imemeza ngeke izibuye. Kumele kuphinde kungene indlu ibuye uqhutshelwe nohambe. That's why uphutha uma ibhala ngale nto engenisa. Uthi lezi zinto enginitshela zona izinto ekumele niyibambe. Ngoba uma nginitshela lezi vele ezi-positive zezikaNkulunkulu kuzoba lula ukumbona uSathane uma esefike esefuna ukwenza ukuthi manje udidise ungabi sobe. Ube confused and conflicted engathi izwi likaNkulunkulu awusalazi kanti uyalazi kuphela inhliziyo noSathane usengenile. Abasekho sober and vigilant. Uma iqhubeka uverse 3 uthi uverse 2 uma iqhubeka uthi ngokukodwa ngokuthanda njengalokhu uNkulunkulu enze kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa kube ngani ngenhliziyo enjani evumayo beshiselekayo. Uverse 3 usethi makungabi njengabazenza amakhosi phezu kwalabo enibaphathisiwe ukuba nibanakekele. The reason why eyibeka kanje uPeter ngendaba yamakhosi ngaleza yikhathi excuse kwakukhona ekhumana ukuthi amaRoma ukuthi kwakunosiza amakhosi athila irule iRoma iyarule. And into uma ubona i-trade noma into ecommon kubantu ababeusa babeshaya imithetho abangayilandeli bona. Babenza imithetho ezocindezela lo ngezansi kodwa mgcine subjective kulo ngaphezulu. Babenza ukuthi laba bengezansi bangaqhoshini lutho okwenzeka phezulu. Ngoba laba baphezulu babenza ama-decision bawenza for i-interest yenu. Noma wena uyibona le ukuthi khona into engahambi kahle la. Noma uyiquestiona lo nto where you will be executed ngoba manje you are no longer fit kulabantu esizama ukuthi sibabrainwashe babe yinto yethu abangasiquestioni. Uyibhala vele bakuleyo era yokuhlaselwa vele by labo bantu abama-leaders. Usethi kubona uverse 3 mangingabi njengamakhosi. Ningezi njengalabo ngoba uyazi ukuthi uSathane into eyenzayo yokuqala ufuna ukuthi wena ubuse ungabi subjective kuKristu. Yini wena usebenza kangaka kuthiwa lo Jesu usezulwini wena okhandlekayo lama kufuneka imali wena ukhiphe imali. Yini la ufuna uqhubeke ureporte kuyena uJesu. Iba inkosi la. Then baqale ba-develop ama-strategy athile. Ukuze uma useke waye emabandleni use kwakhonza emabandleni athile uze umfundisi wakho ethi uma usunikelile yilokho kuphela ungalokhu ufuna ukwazi izinto ey'ningi. Iphi i-transparency kumholi lapho? Koza abazalwane lapho uhola umhlambi kabani kaNkulunkulu. Okusho ukuthi wena kumele ube accountable and transparent kulo mhlambi oholayo. Ingakho ethi uPeter mangingabi njengabazenza ini amakhosi. Yibona abashaya umthetho ebandleni. Yibona abaqhuluma ngezinto ezingekho ebandleni baze babe legalistic ngoba uma bebatshela bazobe ukuthi bakhululeke kangakanani bazoqala babe threatening ngobukhulu babo. USathane usube sengenileke lapho. Ileya lishele into ngale ndlela. ungamsali buka izwi likaNkulunkulu noma ulibuka izwi likaNkulunkulu thatha iportion ezoba relevant kulento ofuna ukuyisho abantu abahola umhlambi kaNkulunkulu ngokuzenza amakhosi o-one man show akekho umuntu omu-advisayo noma ekhomba izwi likaNkulunkulu umzalwane kuyaliwa hhayi ngoba sekuliwa akasekho soba nomuntu use-intoxicated by usathane isitha sesiqalile samfunza izinto saphenda iy'thombe wayibona noma ledingenzeka ngingakwazi ukuyenza kanje uma kayenza noma waba subjective kule nto yokungabi soap and vigilant usathane useqaleni uhamba nayo uthuke into ebuhlungu ukuthi uma umholi esenjalo nebandla lihamba naye ingakho ethi mangingabi njengabazenza amakhosi phezu kwalabo enibaphathisa ukuba nibanakekele iduty yabo was to take care of iflock likaNkulunkulu hhayi ukuzenza amakhosi hhayi ukushaya umthetho ongekho ezwini likaNkulunkulu okwabo ukuthatha izwi likaNkulunkulu athi nayo i-constitution yethu nayo inqubomgomo yethu ithi bazalwane hhayi ukuthi athi mina ngithi ngiyalibona izwi likaNkulunkulu kodwa mina ngithi inkosi enza kanjalo usezakhela isizwe sakhe uyamkhumbula nomfundisi wayedunga kakhulu ethi unayo usakhona namanje waphuma publicly wathi ngalasele nomkristu banalabandeti ma-plantenians kodwa ukuthi thina asithandazi bantu ujesu bathandaza unama he's no longer sober he's no longer vigilant sekuvela ngokusobala ukuthi useyinkosi usezakhele sakhe isizwe useyabusa usathane through lo muholi lo akadingi usathane ukuthi afikela mathupha la uma etholo yedwa sesikhundleni sekwanele kuyena ibandla likaNkulunkulu liyakuphi liye kulahleni athi meqhubeka ukuvesitini ukuthi kodwa nibe yizibonelo emhlanjeni nihola ngenhliziyo emhlophe nethandayo nihola ibandla likaNkulunkulu anipheleli lapho wena eyakho impilo ayibe i-example kulabantu baholayo wayesho njalo boba nojesu waye-example kubafundi bakhe uma ebafundisa ngento akabafundisi ngento enga-existi ubafundisa ngento vele khona e-existayo ayenzayo kuyenzeka futhi usathane uma usungekho sobe vigilant urimene as umuntu osethe i-example kodwa i-example leya esihongweni siyambona nomfundisi uyashumayela uyathandeka kunezinto futhi ayidayisayo la ebandleni azenze ithandeke zamukeleke bayi-adopt-a abazalwane shi baye nabo esihongweni ngoba umfundisi akasekho sobe vigilant isingenile lento ye-dishonest gain umfundisi olambane uyakuchanela futhi usathele uma umholi ukuthi uhlangane nabanye abaholi vele asebakhepthaleshin abazokhuluma lolu limu othi wena buwedwa uyibone ngathi istrange kusiza uNkulunkulu wedwa uthi uma uthi uyayibuthi ayikho lento ezwini akuchanele ngoba vele uyanoloba sobo bafike bakutshethe hayi dlamini uzolamba ndoda sengisawoti lapha eShoprite qoxa le nto le uyihlukanise kanje uyidayise thola abantu ozobabiza bayotestifya ngento engakaze yenzeke donsa abanye zenzela imali hola lo mhlambi sekuyinkampani yakho uyinkosi yingakho ethi upeter ningabi njalo emhlambini kankulunkulu mani enza kanjalo azini ukuthi anisekho sober futhi anisekho vigilant anisalibuki izwi likankulunkulu liyizwi likankulunkulu kodwa seniyibona as a weapon engalisebenzisa against abazalwane athi verse 4 kuyakuthi lapho umeli usomkhulu esebonakaliswa nizuze umqhele wenkazimulo ongabunyini the reason why upeter isho le nto yingoba kulibe ne-dishonest gain iyaphela leya nto is now making contrast kwimali nento eternal ukuthi ma nina niba-dishonest azini ukuthi ngihlayibuye inkosi lwamqhele angeke nisawuthola anisakwalify vele Ngoba you guys are no longer sober and vigilant insofar as the role here as a manager is concerned. Usathana usenzuzile usenikapture ship. Usathana nganankinga le entertainment ebandleni. Uyayigedela nje. Nezinto engathi issue ezingayisindawo bafika abazalwane muthi uyambuza umzalwane basemphumile bekushinyelwa kanti awazi nokuchaza akalikhumbulizwe. I-ema Sathane ileyo. Keep them entertained. Ngeke babe sober. Entertainment ayimenza umuntu abe sober. Inyusa ama emotions that cloud judgment. Therefore, you are no longer what? You are no longer sober and vigilant. Into eyenzeka phambi kwakho ngeke uyibone. Noma uyibone ukuthi wrong, usuzoyijustify. You have been captured by Satan. Ingakhethi uPeter verse 4. Iyakuthi-ke mhlawumbe kusomkhulu uJesu ebonakaliswa. Niyozuza umnqelo ongamningi. Mani uhole umhlambi kaNkulunkulu ngokuthembeka. Manilwa noSathane nime eqinisweni. Ukhona umqhele. Uzama ukubatshela ukuthi noma nisebenza kanzima kanje anisebenzela mahhala. I-chief shepherd yeze. I think esingisa aveza kanjalo. It's when the chief shepherd arrives. Uzoba kanjalo. Nina nama-shepherd la. The chief shepherd will come. And so nina what is true nina. So long nina, nimile eqinisweni, ni sober and vigilant, ni hola umhlambi kaNkulunkulu. Amen. Kuverse 5 ila sibona uPeter esekhulumile nama-elder, eseshifte esekhuluma nebandla as a whole. Uthi uverse 5, kanjalo nani zinsizwa, thobelani amalunga, kodwa nonke imbathani ukuthobeka nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelene nabazivayo kodwa abathobekileyo ubapha umusa. The reason why ethi uNkulunkulu umelene nalabo abazidlayo, uma ufunda izwi likaNkulunkulu nendaba kaSathane uyabona ukuthi uSathane is a person or a being that is very prideful. Uyayiphakamisa ukulesa sicongo and lonto uma iseyithathile wayifona kubantu abangekho sober and vigilant, labo bantu ngeke ubenze lutho. Yingakho ethi abazalwana benze njani bona abathobeke bathobelane bebodwa. Ngoba uSathane uyakwazi futhi ukuthi imali ungathobelani la, aqhubeke into yakhe ayipheke kangconywana. Uma abazalwane bengathobelani, hhayi ngangidelele lo, ngizombona, ngifuna abone nje ukuthi uyozayibuyelela. Uyayiphehla uSathane into yakhe. You are no longer sober and vigilant when you are making such statements. Ngoba manje isingawe le nto. Ayisekho manje ngebandla, ayisekho ngabanye abanye abazalwane ukuthi abathobelane abazalwane. Uthi uSathane hayi akenze lo nto. Indaba yokuthi uthobele lo. Hayi nokuthi umzalwane lo. Yini kumele uthobele lo? Yini kumele kube ngathi ukuthi manje wena uyisiyoyoyo nje ukhaphethe kanjwa kuwona. Kwenziwa yonke le. Ufaka zonke lezo zinto emqondweni. Inhloso kaSathane yinye ukuthi udiviate ekutholi nithobelane nabazalwane. Ngoba uSathane by nature kathobi. Akafunanga nokuthobela uNkulunkulu uqobo. Why ucabanga ukuthi wena uzokwenza ukuthi nithobelane ninodwa? Yingakho ethi uPeter kanjalo nani zinsizwe ekhuluma ngey'nsizwa zasebandleni ngoba uyazi ukuthi noSathane uyayisebenzisa iy'nsizwa. Uma besakhula abantu bey'nsizwa emigazi liyashisa benza zonke izinto. Yini la uSathane engena khona kangconywana. Ngoba i-judgment yabo uma besakhula iy'nsizwa abantu abasebasha ayikho kuqile. Bafuna le nto abayifunayo ngaleso sikhathi. Yingakho isiZulu sithi ugotshe unjani bazalwane? Usemanzi. Ukuze uma ukhula uma usuwomile wome kuleyo shape obanjwe kuyona. Uma iy'nsizwa ebandleni ingawathobeli ama-elder, hhayi ngoba ama-elder mhlawumbe emakhulu noNkulunkulu, kodwa ngingenxa yokuthi they are entrusted ukuthi babanakekele. Uma bengabathobeli, uSathane uzongena futhi nangabo. Ngoba uSathane une-agenda yebandla futhi une-agenda yomuntu as an individual. Uyalifuna lonke ibandla, kodwa nawe uyakufuna wedwa ekoneni, adistroye wena wedwa ekoneni. Ngoba uma edistroya wona wedwa ekhona uzoyicreathile into yokuthi yo-influence abantu. ingakhethi kodwa nani insizwe thobelana amalunga thobelana amaenda walaleleni meshumayela izwi kaNkulunkulu walaleleni meniyana hayi ngoba engcono yingoba uNkulunkulu wabeke phambi kwenu and through bona uNkulunkulu uyabayana mayisethi nani nonke-ke enzanjani yembathani ukuthobeka emthobelana kuhle bazalwane emthobelana and kugwela izinto ey'ningi ingako uGalatians chapter 5 mekhuluma ngey'thelo zikamoya uthi one of iy'thelo ukubheka kade uyibona into udicide ukuthi awungena kwi-address umthobela umzalwane noma ubone ukuthi ngempela uyena obe wrong but ngenxa yokwazi iqiniso likaNkulunkulu nokuthi usober and uvigilant nokuthi usathane usebenza kanjani udicide ukuthi ulandele izwi likaNkulunkulu ingeke ethi abathobelane masethi ngoba uNkulunkulu umelene nabayiphakamisayo labo abayishaya ifuba bezenza into engazona uNkulunkulu naye umelene nabo igama elisetshenziswe lokumelana nomuntu ozidlayo by uNkulunkulu it's the same word that is used ukuthi thina simelane naye usathane wage war against him resist naye uNkulunkulu he wages war nabantu abayiphakamisayo bethi abangabezenza izinto abangazona befuna ukuyishaya ifuba bebeleni uNkulunkulu abanjalo abafuni ingane ethi kodwa abathobekileyo nabo abathandanayo abathobelanayo abalandela izwi likaNkulunkulu wenza njani labo uyabapha umusa uyabapha ini umusa bazalwane kulezo zinto lezo one of izinto oyibonayo njengoba nje ngisho usathane akafuna ukuba subjected to anything uma nina ningafuna ukuba subject to one another ningathobelani vele usufulfill imandate yakho you are no longer sober and vigilant mayisethi lapha uverse 6 ngalokho after sekukhulumile-ke konke lokhu he says ngalokho-ke sengikhulumele engikhulumile zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo kukona konke lokhu abazalwane nama-elda ney'nsizwa into enkulunayo ukuyithoba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ukuba subjected ezwini likaNkulunkulu ukulandela izwi likaNkulunkulu ukuphila ukungcwele ukuphila njengalokho izwi likaNkulunkulu lisho ikona ukuba subjected noma ukuthobela isandla noma ukuyifaka ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu the reason why Peter esebenzisa lento noma le analogy it's because uma uzo-understanda for example irank emaphoyiseni nasemasosheni isosha noma lingayithandi into eshiwe umuntu ophezulu liyathoba nge-understanding of irank kanjalo nabazalwane noma kubuhlungu kwenzeka ezinye zezinto befuna ukumkhweshina uNkulunkulu befuna ukwenza izinto ey'thandwa yibona ngenxa yokuthi they know ukuthi uNkulunkulu ubona bayathoba still noma kunjalo ingakho ethi uJobe noma ngingashayela ngiba njani still ngizomkhonza uNkulunkulu noma kunjalo ngoba usubjected to imisandla sikaNkulunkulu ingakethi ngalokho zithobeli phansi kwesandla sikaNkulunkulu uNkulunkulu uma sekufanele uyoba njani uyakumphakamisa usathane akazi ayisubjecte ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu and akakufuni lokho ufuna abaningi bangabi sober lo Nkulunkulu uyasicindezela lo Nkulunkulu unemithetho eminingi lo Nkulunkulu uyasivimba ukuthi siphile ngendlela esifuna ukuphila ngayo yini lo Nkulunkulu athi akube nje yini lo Nkulunkulu athi mina anginga-engage sexually ingakangeni emshadweni athi usathane uyawuqinisile what if ufika lapha emshadweni ngiyabheda enjoy yourself manje leso solo qhubeka naso manje athi akukho wrong uyayiprepare uze ma ufika ushaye into ecobeni akunjalo you are no longer sober you are no longer vigilant usuyinikele kulento kwesathane usewudungile umqondo awuseke ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esithi kanjalo abangaganiwe bathi abakhathalele ini okwenkosi nokuthi bakanjani bangayithokozisa kanjani athi futhi ababe ngcwele enyameni nasemoyeni uthi usathane yonke leyo nto iyize mhlawumbe niyeke iyakudileyisa kuba lento lengiyinikayo namanje unjalo usathane uma efuna ukusipenda kahle isithombe ukunika yonke into wabona wonke ngempela ama options onawo ingakho lo Jesu nemthatha uyamkhombisa lezi zinto buka nasentsimini yase Eden SMO uyafika kuba lento iyadlela lento yeah she was no longer sober awayengasekho ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu athi ngokuba noma ngalokho zithumeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu uma beyithoba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ngeke babe subjected ukuthi babe ngaphansi kaSathane ngeke babe ngaphansi kwerule kaSathane ngoba uNkulunkulu uyena abayingele kuyena uyena abamlandelayo uyena abamkhuzayo uverse 7 athi niphonse zonke noma niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela uyisho ngamabomu uPeter lento kulento yokuthi iy'nkathazo abayiphose zonke uNkulunkulu ngokuya bakhathalela remember abantu base balahliwe labantu hayi ukuthi balahliwe babalekile ngenxa yevangeli baseyindaweni la imindeni yabo noma la bengakhulelanga khona abayazi le ndawo abazi kusasa kuzokwenzakalani bashiya izinto abayisebenzele la kade beyisebenzele khona hleze bashiya futhi abanye babaleka unkosikazi waphele kwashona indoda yabaleka shona akasazi ukuthi uyoreconcila nini nonkosikazi wakhe ziyangena iy'nkathazo ngempela uNkulunkulu uyasithanda yena uyasikhathalela yena uNkulunkulu silahliwe la sikhona usethi uPeter phonsani zonke lezo zinto uNkulunkulu uNkulunkulu cares about you nani nama-elda nebandla lezo y'nkathazo zenu noma nibalekile ngenxa yevangeli kodwa still uNkulunkulu uyanikhathalela uyesho njengoba ngathi ngisho uyisho ngamabomletho ngoba uSathane one of iy'ndlela asebenza ngazo iy'nkathazo akukhombise through iy'nkathazo zakho ukuthi uNkulunkulu akakufuni and ukulahlile buka nje kunjani izinto zasemhlabeni akukhombise zona kade usebenza kulokhu kuphana nale bhondi akwenzeki lutho usale ungenalutho and uyazi kosho ukuthi kunabantu mhlawumbe emsebenzini abathatha ama-brand imisebenzi yabo imizi yabo ingcono sebe waya komunye ukulinde kumemile wabona and uyamazi ukuthi uyagama athi uSathane uzobonile lapha njani thatha leya nto le angithi uzokhathazeka kuze kube nini uNkulunkulu uyakuthanda kulesi simo yini ungaphili yini unje aqala upende noma sipende lesi sithombe awudumbe umqondo wakho ufuna ukwenza ungabi so ayifake lento until you give in and you're going to give in uma ukuthi awukho ngaphansi kwani kwesandla sikaNkulunkulu yingakho ethi uNkulunkulu uyanikhathalela yiphoseni yena lezo y'nkathazo noma uSathane angathini ziphonse kuyena lezo y'nkathazo uSathane does not care akanendaba nawe bazelwane and funa uyi-understand akazi abe nendaba nawe akanendaba nawe manje akasoze futhi waba nendaba nawe into anendaba nayo ukuthi umphefumulo wakhe uyisesihogweni uyakhumbula uma ufunda izenzo chapter 5 Ananiya noSapphira lithizwe kankulunkulu uSathane wangena enhlizweni yabo ngoba wayengenandaba nawe uyabahola nje ufuna balahlwe bathathe loo mali badayise baqamba amanga ngoba igain yayisibona enhlizweni noSathane wangena bamnika intuba they were no longer sober and vigilant ma ufunda uJohn chapter 10 verse 10 ukhuluma uJesu lapho ukhuluma about ama false teachers ma esethi and isela referring to them uthi alizwi ngegokweba ubulala nokubhubhisa kodwa mina ngize ukuthi nibe njani nibe nokuphila nibe nabo kucecile laba bantu nje baba ama false teachers ba reporter vele kusathane isitathe sakhe isitathe sasathane iyodwa into ukubulala ukutshontsha nokubhubhisa ayikho enye into anayo ayikho enye imishini usathane akuyona bazalwane akanandaba nathi usathane akasoze futhi oba nendaba nathi into anendaba nayo ukusihola sifake isihogweni and siyalapha uma ngekho singekho sober and vigilant ngokwezulu kankulunkulu sihlale ezonweni senze izono ngamabomi sihlale ezona singaphumi ngoba vele asekho sober and vigilant Uverse 10, uverse 8 uthi Zithibele imilili, be sober and vigilant. Isitha senu Satane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifune singamdwebu. USathane uvezwa ngendlela eyiningi ezahlukahlukene eBhayibhelini. Depending on the context, depending on what umuntu owayebhala wayefuna ukucommunicate kwi-audience yakhe. Kwesinye isikhathi simbona eportray as a wolf. Kwesinye isikhathi simbona eportray as ingelosi yokhanya, angel of light, ngeke ususpecte lutho, iclean land. La uvezwa njengebhubesi. And ibhubesi uma usekwayebuka i-National Geographic, Graphic Channel laphayana, nokustadisha ngalo ibhubesi. Ibhubesi alinaso isikhathi sokudlala. And ma lifuna inyamazane lisuke seliyispothile li-identify i-weakness yalo and ma lisondela ukubhodla kwalo nanoma iziphi iy'lwane kade zikhona uvele kutanyazele ezinye yishona le ezinye yishona le nomunye noma inyamazane bekade nje iqeda kuzala la isishiye lonto yayo but sibaleke ngoba nali ibhubesi. USathane wenza njalo vele. Uma ifika uyathusa, ungabi so, ungabi vigile, ungabisazi ukuthi wenza njani, kanti usefikile akubamba kuhle. Yingakho kuthi uyahamba-hamba, linjalo ibhubesi ibhubesi rest uma lilambile. Lihamba nje lizulazula libheka lifuna into e-weak, lifuna lo lahle lo isolated yedwa. Uthole ukuthi ziningi iy'nyamazane lapha, khona eyodwa lapha enamaqabunga ngasehlahleni iyodwa, izoliyeka ibhubesi leli. Ngoba there's a chance ukuthi manje sijahe lezizoba lezibenini. Kodwa le isolated kulula ukuyicathamela izibamba. And the grip yebhubesi akudabula lutho uma libambe kahle. Uma ngibuka nami lapha ngiyabona ukuthi hayi, nami angazi ngabaleka ngishole ngoba ngigibela isihlahla esiyogibela esihlahleni. Manje ngithi ngiyemuntu, mhlawumbe kosi nami ngemuntu livala amawindi. Kodwa uma selikubambile ibhubesi, uma selikubambile uSathane, wasondela kuwena wabamba kunzima ukuphuma. Ingakho into ayenza uSathane njengebhubesi uma eselibambile noma ibhubesi uma seliyibambile inyamazane yalo iyasuka lapho. Amachisa sometimes ayithatha ifake esihlahleni. Nangeze lapha phansi noma nathiwa ifuna ukwenza lokusiza lapha ngeke senzeke. Ingakho uSathane naye posturize ibhubesi. Uzokubamba, uzophonga, ungabi so, ungabi vigilant akuthathe ube isolated akuqede ngawo. Naku-2026 uma ungayi-subject ezwini likaNkulunkulu, ungaphili ubungcwele uqhubeka nesono, azi ukuthi uyanolo ungasoli. Azi ukuthi uyanolo ungavigilant. Uma ebamba uSathane usuke esehambe nawe ngaleso sono. Akusekho ukwenzani ubuyele emuva. Ngoba ufuna azomudla amgweni. Masithi uvesi 9 masizibala. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko ziyabehlela nabazalwane benu abasemhlabeni. Iyodwa indlela ukumresista uSathane. Kodwa ngeke umresist ungekho ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Kumele ube subjected ezwini likaNkulunkulu uphile ngobungcwele umelane naye. Lela gama elifakwe lapha yileli ekade ngilisho ukuthi uNkulunkulu uyamelana nabantu abayiphakamisayo. USathane kumele wazi ukuthi i-relationship ekhona phansi kwakho naye ukuthi wena uyisitha sami. Shiya lezi kuye shiya la ngathi ukuthi izitha zakho uJehova uzoyibhubhisa. Nasi isitha sakho sangempela. USathane isitha sakho sangempela. And ma ucabanga ukuthi ngokwakho uzovuke ngo-12 futhi udabula umkhathi. Lala yikho lona ngeke ngikusize ngalutho. Ingakho ma uJesu ekhuluma noPeter ethi Simon, Simon, uSathane wayefuna ukukusifta njengehwithi. Giving us an indication ukuthi wena you are nothing compared to uSathane without uJesu. Uyinto engekho, uyiphepha. Uyinto engayiqeda nje imali. Nami ngakho nxa uma kuthiwa siyovuka siyoshaya ukhathi. Ngakile mina ngiyithandela ubuthongo, angavumi uma sekuthiwa liyathandazwa ngo-12. Ngoba asazomelana kanjani naye siyiyela thina mathuba. uzokuswifta uphele. Ngoba uzoqeda ukuthanda lapho ebusuku ungene ku social media usuze le ezinye izono. Khona lapho ebusuku kade uphuma emkhathini. Usakubambile uSathane. Kodwa insizwe kaNkulunkulu kumela nani noSathane. Resist uSathane. Ngeke uresiste vele ungakhona, ngeke kwenzeke. Ungakhona uhleli la khona ngeke kwenzeke. In fact, wena vele ubuswa uwe. Uma ungakhona nje uhleli nathi ungakasindiswa ungakaphenduka, usabuswa uyena. Ingakho insizwe likaNkulunkulu, laba abangakholwa, ulaka likaNkulunkulu lisaphezu kwabo. Akukabi khona relationship between wena noKristu. And unfortunately, uma ufa, uya esihogweni. Kodwa insizwe likaNkulunkulu, melanani naye uSathane. Niqinile ekukholweni. Uthi ngokuqina ekukholweni, uthi ngokugxila. Ingakho insizwe likaNkulunkulu kuColossians, hambani nigxilile ezulwini likaNkulunkulu. Ni-rooted ezulwini likaNkulunkulu, ni-subjected emthethweni likaNkulunkulu. Manenza njalo kulula ukuthi umresiste. UJesu into ayenza kwi-wilderness na ungayenza. Athi mese athi uthi izulu likaNkulunkulu lithi. Athi mese uthi izulu likaNkulunkulu lithi. Insizwe likaNkulunkulu after that, uSathane wahamba uJesu wamshiya ezezinto ezizamkhonza. Same thing applies to thina bazalwane ku-2026 ekukhanyeni. Asibe sober and vigilant ku-2026. Asibe aware ngamaqhinga uSathane eza ngawo ngendlela eyiningi ezahlukahlukene. Ngabangani, ngabanye abasebandleni esitsha esibakholwa bengakholwa, isemisebenzini, izinto nje zempilo in general, uyayisebenzisa uSathane. Kodwa uma siba subjected nezwini likaNkulunkulu, sizokwazi ukumelana naye. Sizokwazi ukumresist uSathane. Kodwa ngeke umresist uma ukuthi vele you are no longer sober. Sekunesono vele sikubambile, awufuni ukuyeka, leso sono awufuni ukuphenduka.